lindo beats.
Tango e koti, yo boye mbela yawe. Boye to ye mbela chewo, vansa bemo kili na nyo soye lomba.
Yeah.